for you.
Hey, around a million yet to Mogendani, this in a cabari din up to a tani. Vile na sukwa chiki mizi size yao juu ya skill na jicho cha kifua ni watawazi. Ata ujaribu ta fit fiti, ni strategy ya kuwa smart kuimbo kipi. Pigia pigia wakikisha gei kwa shwari. Miaka mbili tukiperformi ya mabandi. Ni first class nikijisa ni via mabangi. Up class niko na show flani Miami. Downtown ziko shua lakini nadhani ni riang fisa tukithethanisha wanati. I design inaleto kimangoto. Stereo me demand yendo buda kwezi soko. Una maneno neza leta umoroto. Ni daka mbili tumaliza gei madongo. Kuna mafala niliata last year. Story za mabanisi tulisha kanyagia. Msupa wako na nililia lilia. Napenda gani kirap kumaliza ni mteshe. Indo time napandisha madharau. Ukikuja mbaya na maliza yokaria. Mara kibao nimebarikiwa kismart. Habari flani na wafikia na hii diss track. Nimeongeza kiburi mefika mia. Vile kuko na jua kuna kitu na niambia. I guess I unajua nani manyanga. Mtaa yenyu kuzoza tukiongeza ngata. Natoa baka ile sikuta aminia. Hakuna kama mimi na mina wa challengea. Nimewashwa siku mingi si wafichi. Hawa toto wazuzi hawa nifiki. Ata mungeze miaka tisa zaidi. Mwezi fikisha ile ligi nafikisha mimi. Squad formula check form ni right. Mindset na lock look ni Nike. Backbench na blaze nduku ya mine. Ukianza kubonga kishenzi unone shoga za right. Size tu nikipiga ma freestyle. Najua itakubamba na utai rewind. Hivi ndo nafanya gama pere nyonyo. Bongo kijua tulifinyia na gandonyo. Otherwise message may come clear so may get. Hakuna kurudia rudia hii ni take. Iko clean no mistake. Zaidi ya hapo ni there.